kotili mmolelle gore tshimo e sena mo setheborale bogolwa le mester ba babereki kana concoros kana hunele baki ya mantadi le ngwana a matshela roti kgwele rotili mmolelle gore tshimo e sena mo setheborale bogolwa le mester ba babereki kana concoros kana hunele baki ya mantadi le ngwana a matshela roti batho roti batho roti
ana mariki
roti
sana likoroi
roti
ana mariki
roti
sana likoroi
marma thakwa mususu ga hore uli bagela kupe Kanselo koya watu woma maruma tuna Jivone lisi gila sana liroti Roti rana mariki Kene usana lukuloi Roti rana mariki Kene usana lukuloi le talero le ro le meane go mmile ri le ga le tepine ga ke gane ya thotsa me ha ka holo tsa litotso ha le di bikhe a kere ha nna mariki lo mariki no accelerator no change down lo mariki no accelerator no change down kiss koro koro
Rana mariki Roti usana likoloi Roti rana mariki Roti usana likoloi
Hey, hati babu ilo boli chela mama ajila Para hale sima bakari tata kanya gasala unha pokwa Sigeza sone sori Arrozana likoloi Are utsila phashegile sa uwa kwane Are kwa tsanki mole mata kala batho bulang ke bolwa ke se hako sa bana Are le mo go tsetse kwa o setegile na go gatile tsa yo rola mpesha A kere mo sego wa tsa se shaga o merekele
Roti sana likoloi
Roti
ana mariki
Roti